Onipa budua na ode aye krata na ode adubiri atintim na dwene aguso afei obeke kan krata dodo a watintim munu nyina abom na aye nwoma ofufra ote wotrefo no kasa ase beken kan nwoma no na ahunu onipa no adwene na wate na de kire ase na onyankopon a obo onipa nyina ne kasa ahodue yi ono nso okyere nwoma a ode hwan kasa ene be kyere se okyere no atififo kasa mu a ebe ya den na anafofo atumi akenkan bi ate ase yiye na onipa be impo na obekwa akwaje onyame nwoma yi abre amansan onyankopon yi nso na obi ahunu dai ɛne ɛbɛyɛ dɛn ne ahu no onyame atwerɛeɛ ate onyame asɛm ɔbaadeɛ nsa no ntwerɛeɛ ne abɔdeɛ ɛno na yɛkasa a obiara te aseɛ hwɛ owia owia pua a na nnipa asɔre na mmoa asɔre na nnua nso apagya wɔn mu ɛsiane sɛ owia de ahoɔden abrɛ wɔn owia ma nkwa na kyerɛ sɛ onyame ma nkwa wei ne onyame asɛm a ɔreka akyerɛ onipa ɔman biara so no owia koro yi ara na ɛwɔ hɔ ɔrekyerɛ wo sɛ onyame wɔ bea biara onyame asɛm baako nso no no sesukɔm de wo a na wɔyɛ awu wonom nsuo pɛ na anya ahoɔden nsuo yɛ nkwa onyame yɛ nkwa wei yɛ onyame asɛm esum duru ɔbɔfoɔ a na ɔsrane apue na ahyerɛn akyerɛ no kwan onyame ka akyerɛ wo sɛ ɔyɛ kanea ɛno ne onyame asɛm asase ne so na nipa ne nnua gyina nsuo nam ne so bepɔ nso si ne so ɔsono ɔkɔtɔ ntatea kankabi ne nkanka nyinaa nenam ne so ɛyɛ onyame asɛm ɔse onyame na okuta yɛ nyinaa botae otim hɔ daa ɔka akyerɛ wo sɛ onyame tim hɔ daa obi nnua borɔdeɛ na ɔntwa kwadu ɛno nti deɛ wobɛyɛ biara no wobɛgye ɛso akatua a ɛfata wei ne onyame asɛm afafantɔ ho fɛ nti obɛsi wo tiri so a na w'ani agye nhyiren denti afafantɔ nti ne ho gyae nhyiren ne afafantɔ ɛka akyerɛ wo sɛ onyame ho ɔfɛ na onyame ɛdɛ mpanin se ɔkɔtɔ nwo anomaa enti onipa wo nipa na akaatia nso awo akaatia na kyerɛ sɛ ɔbɔadeɛ bɔadeɛ wɔ ne sɛ so wei ne onyame asɛm sɛ wome ne mu keka wo a wowi akakaduro na ɛkɔ sɛ woyam yɛ woyɛ a wowi nonum me ne mu nsuo na wo ho abaa wo nhahama ɛka akyerɛ wo sɛ onyame yɛ yaresafoɔ afei hwɛ ɔdasane ne nnua asetena mframa a onipa de ba abɔnten na nnua home de nya nkwa mframa a nnua nso de ba abɔnten ɛna nnipa home de nya nkwa abɔdeɛ dendan wɔn ho wɔn ho enti dɔ abɔdeɛ biara wei nye onyame asɛm ɔdasani bue w'ani na hwɛ abɔdeɛ na wobɛte ɔbɔadeɛ kasa Eya kasa obia ti ase. Enya nwoma obia tintima koma ne kromfo, ene na yonkofo, na wo ba frɛ no nyame asem. Atu ne din kyerɛ kronkron. Kyerɛ kronkron no kron sene nwoma biara na enye kro ba akubi abakɔsem. Bue wadwene mu, na wo bɛte onyame asem. Sa ejeje wa abodie nyinaa mu.